galab wanaagsan idilkiinba dhageystayaal waxaad la socotaan VOA Washington. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa difaacay go'aankii uu ku mamnuucay qaxootiga ka imaanaya 7 wadan oo muslim ah. Waxa uu sheegay in talaabadaas uu qaaday ilaalinta amniga dadweynaha Mareykanka. Dhinaca kale, American Fulaneed ee dooda badani dhaliyay ee madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ee ku aadan hakinta ku meel gaarka ah ee dadka ka imaanaya 7 dalay muslimka u badan ayaa si weyn uga falciliyay shakhsiyaad kooxo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha iyo sidoo kale dalal kala duwan oo arrinkaas u arkay inay yihiin waxay ka soo horjeedaan. Dadka sharcigaani dhaleeceeyay talaabadiisa ayaa waxa ay sheegeen inaysan mid horsaagay uusan ahayn argagixisada balse uu yahay mid sababaya cawaaqib aanan loo baahnayn. Wariyaha VOA da Salitiko Hoog ayaa warbixintan soo dirtay, waxaasi soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Farxaan Ashuur oo ah Soomaali degan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa garoonka diyaaradaha ee Dallas Airport ee ku yaalla duleedka Washington waxa lagu hakiyay xaaskiisa iyo caruur uu dhalay, hase ahaatee markii waqti kooban la hayay ayaa la sii daayay. Farxaan ayaana si weyn ugu faraxsan in uu mar kale dib ula midoobo qoyskiisa.
Finally we are here together. Nobody's missing from me right now.
Ugu dambeyn halkan ayaan wada joognaa, cid naga maqanina ma jirto. Nasiib wanaag qoyskaygii oo dhammi way ila wada joogaan. Aad baan ugu faraxsanahay.
Xanibaadda socdaalka ee uu soo saaray madaxweyne Trump oo soconaysa muddo 9 maalmood ah ayaa taabanaysa muwaadiniinta dalalka Ciraaq, Siiriya, Iiraan, Suudaan, Liibiya, Soomaaliya iyo Yemen. Dadka haysta baasaboorada dalalkan looma ogolaan doono in ay soo raacaan duulimaadyada u soo socda dalkan Mareykanka. Wixii ka dambeeyey markii amarkani dhaqan galay ee ku beegnayd fiidnimadii habeenkii Jimcaha ee 7-daadkan ina dhaafay, sidoo kalena waxa la hakiyay dadkii dalalkaas u dhashay ee xilligaas hawada ku soo jiray. Aqalka cad ayaa bixiyay raaligelin kooban oo ay ku tilmaameen in ay ahayd habka degdega ah ee amarku u dhaqan galay. Laakiin amarkan fulinta ee madaxweyne Trump wuxuu leeyahay cawaaqib kala duwan, sidaas waxaa sheegtay haweeney hore isugu soo taagtay kursiga madaxweynaha Soomaaliya, Fadumo Dayib.
Waxay ahayd inaan ka qayb galo dood ay soo qaban qaabisay kuliyadda ganacsiga ee jaamacadda Harvard Kennedy School, laakiin haatan kama qayb gali karo sababtoo ah waxaa isaameeyay xanibaadda dhinaca socdaalka.
Fadumo Dayib oo haysata dhalashada dalka Finland isla markaana u dhalatay Soomaaliya ayaa sheegtay in ay u warwarsan tahay qaxootiga Soomaalida ee ku sugan xeryaha Kenya, kuwaas oo qaarkood loo qorsheeyay in ay dib u dejin ka helaan dalkan Mareykanka.
Waxay fursadaasi u waayeen ama looga qaaday waa iyagoo ah muslim ama in ay dalka yimaadeen, taasina maaha wax ay doorteen.
Urur muslim ah oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda oo fadhigiisu yahay dalka Mareykanka ayaa sheegay in amarkan madaxweynaha ay dacwad ka furi doonaan oo maxkamadda geyn doonaan. Waana tan Leena Masri oo ka tirsan ururka CARE.
This lawsuit is a broad constitutional challenge.
Dacwadan ka dhanka ah xanibaadda socdaalka waa mid dastuuri ah, waxaana loo xareeyay iyada oo aan matalayno ilaa iyo 20 milyan oo muslimiin Mareykan ah ama kuwo si sharci ah Mareykanka u degan.
Haweeney filimada matisha oo u dhalatay dalka Iiraan hase ahaatee haysata dhalashada dalka Sweden ayaa ka walaacsan in ay sanadkan awoodi doonto inay ka qayb gasho xafladda abaalmarinta ee ka dhacda dalkan Mareykanka. Bahar Paris ayaa door muuqda ka ciyaartay filimka lagu magacaabo A Man Called Ov, kaas oo ka mid a filimada u sharaxan abaalmarinta. Sidoo kalena waxa walaac kaas la mid a qabta Susan Lollafer oo ah haweeney u dhalatay Iiraan oo haysata dhalashada dalka Britain.
It's definitely made me question my relationship with America and how to deal with that.
Waxa maskaxdayda ku taagan su'aal ah inuu sii jiri karo xiriirkayga Mareykanka iyo sida aan mustaqbalka u maareyn karo.
Dhaleeceyn kala duwan ayaa amarka fulinta ee madaxweynuhu la kulmay, waxaana dadka qaarkood ay tilmaameen in uu yeelanayo cawaaqib kala duwan.
Warbixintii wariyaha VOA da Salitiko Hoog ay noo soo dirtay ayay taasi ahayd oo Ismaaciil Xuseen Farjar uu noo soo koobay.